Ingabe bewazi. Ingabe amaJuda aya eJerusalema ngePentecost lika 33 CE ayevela kuzo zonke izizwe ngaphansi kwezulu ngempela. Ukwenezela kulokho okushiwe iBhayibheli encwadini yeZenzo 2:5-11. UFilo, umbhalo ngumJuda wangaleso sikhathi, walandisa ngesixuku sabantu esaye eJerusalema ngePentecost lika 33 CE. Mayelana nalabo abaya eJerusalema, uFilo wabhala, kweza izixuku zabantu zivela emadolobheni angenakubalo. Abanye beza ngezinqola, abanye ngemkhumbi, bevela empumalanga nasentshonalanga, enyakatho naseningizimu, bezohlanganyela kuyo yonke imkhosi. Wacaphuna nencwadi uAgripa wokuqala, umzukulu kaHerode omkhulu, ayithumela kumbusi waseRoma uKhaligula. Kuleyo ncwadi, uAgripa washo lokhu ngokuphathelene neJerusalema. Umuzi ongcwele awuyona nje inhlokodolobha yezwe elilodwa laseJudiya, kodwa uyinhlokodolobha yamazwe amaningi ngenxa yamakoloni eyawathola emazweni angomakhelwane. UAgripa wabhala uhlu lwezindawo ezazingamakoloni amaJuda, hlanganise nezindawo ezikude eMesopotamiya, enyakatho Afrika, e-Asia Minor, eGrisi, naseziqhingini zaseMeditera. Isazi uJoachim Jeremias sithi, nakuba lolu hlu lungasho lutho ngohambo lokuya eJerusalema, kuyacaca ukuthi kwayiwa eJerusalema, ngoba kwakuyimpoqo ukuba wonke amaJuda asekhulile aye khona. Zazihlala kuphi izinkulungwane ezaziya emkhosini yamaJuda eJerusalema? EJerusalema kwakuba nemikhosi emithathu njalo ngonyaka, iPhasika, iPentekoste nomkhosi wamadokodo. Ngekhulu lokuqala, izinkulungwane zabantu zaziya kule mikhosi yeJerusalema, zivela kulo lonke lakwa-Israyeli nakuzo zonke ezinye izindawo kwakuhlala kuzo amaJuda. Bonke labo bantu kwakumelwe bathole indawo abazohlala kuyo. Abanye babehlala kubangane babo, abanye behlala ezindaweni zezihambe ezikhokhelwayo, abaningi babegxumeka amathende eduze nezindonga zedolobha. Ngesikhathi egcina ukuba seJerusalema, uJesu wahlala endlini ekhokhelwayo eBethania. Kuye kwatholakala izakhiwo ezinamabhavu okugeza amaningi eduze netempeli. Kucatshangwa ukuthi lezi zakhiwo zazingamahostela okwakufikela kuwo izihambi futhi zigezele kuwo ngaphambi kokungena ethempelini. Umbhalo oqoshiwe owatholwa kulezo zakhiwo ubonisa ukuthi uTheodotus, umpristi nomholi wesinagoge kuleyo ndawo, wakha isinagoge ukuze kufundelwe kuye iTorah. Futhi wakha ihostela, amagumbi kanye namapayipi amanzi ukuze kusetshenziswe izihambi ezazidinga indawo yokuhlala. Sesiphelile isihloko.